Genie X double six.
Gina, another one. You like this, you like that. Ita kupe ya mana yangu wa ingat. It's not a slim, not a fat. Baby go down, bend out and sack. My love is printing, to never ending. Ni mesha bless, wa kwa nini nisi blessi. My only pretty, you give me something. Yero kasi before, say uwi. Tabia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tabia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my baby, my love. I say I'm gonna leave you. I say I'm not gonna leave you. I do my best. Kwanza kama bila godoro wata chini tutalala. Ivi ni kweli ya. Nauliza kweli ya. I've never seen love like this. Ivi ni kweli au naiki. True you give me yana. Naoneka no mana. Apenzi kafla sio na ilis. Kitoka tu kidogo na imis. Meweka ni bana. Bana tamu sana. Tabia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tabia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my baby, my love. I said never